nirudie na mimi Yesu nikumbuke nikumbuke Yesu nikumbuke nirudie na mimi
Naamka asubuhi na mapema naona nyota na mwezi Angani vimetanda na mshukuru Mungu Taratibu kwa imani naondoka Kwenda kutafuta kazi Na huko na kukwenda sikujui Na kutazama mokozi Uwe na naweza pata chochote Kikani sogeza Mana ni heri kidogo cha halali Kuliko kikubwa cha haramu Baba nikumbuke Nikumbuke na mimi Nikumbuke, yeah, nikumbuke na mimi
Yesu nikumbuke
Nikumbuke na mimi Yesu Wana wa
Nishudie na mimi
Nikumbuke na mimi Nishudie Bwana Nikumbuke na mimi Wana wangu
Nishudie na mimi
Nikumbuke na mimi Yesu Ndugu zangu macho yao ni kwangu wananitazama wanangu cha kuweka mdomoni hakuna sasa kula kwangu ni kwa manati mbele yangu ni giza kama Mungu anavyojua mimi mwanao siwezi iba imani nimeitunza sana nisije yumbishwa kama ulivyobariki wengine nibariki na mimi Kama ulivyo inua wengine, niinue na mimi Kama ulivyo waponya wengine, niponye na mimi Kama ulivyo wabariki wengine, nibariki na mimi Hakuna aliyekuja kwako, akaaibika Aliyekukimbilia wewe, yuko salama Nami nimekukimbilia Bwana Nisiaibike nami nimekukimbilia Bwana wangu Nisiaibike Bwana
Yesu nikumbuke
Nikumbuke na mimi Yesu Bwana wangu
Nishudie na mimi
Nikumbuke na mimi Nishudie Bwana Nikumbuke na mimi
To save you, hear my humble cry, hear my humble cry. Hey, yeah. Why the long is that we're calling? You'll not pass me by, you'll not pass me by, Baba.
Yesu, usinipite Bwana, unisikie. Unapoponya wengine Usinipite Bwana Usinipite Bwana Unapoinua wengine